do kwagu na bo chukwu wala na nobi okusi ike oligo onyamu majeri tei onyamu makalaka jeri oluchukwu jilebuka Wala talimu ive meluna for 1980 Mweya na mumba lemba Wode kutabolo nani bulonye mula mu Ndi madu cheno dogwa mulugawu Mona tupo na buono gwalu fada ya no muya bamba Na chuku sina ya gemeli onwe After 2 weeks Wodogwe sina mukunye Well, Lubalu Chukuzili at one way. Was quite no Yamamu for no well, may. Oh, Jerry, my hair, go to Guapia. Well, we be done Yambalu, where Churi Sibaja Muapa. Well, we run out of 1992. Museum was state your region. Donnie was told the Gunuza. Ebosi suba na taba Bawe lukaku ewe wabodo unobi Bawe nubana newe muraku Bame nubana newe muraku chatali Bawe we na moto abawali moto Otuko siodo wewe mwewe kulodo wadu Bawe yani mofia osulofia jewali Otuko siodo wewe mwewe mwetalode uchatali Ngoli tobo wenani walu oso Odogu jeri maya wepo basiba bia keneli Ngwelu nubabula mwakunu jeguwa nyangoti yofuma Ngoli sabini kwe ya tuwali ununu webulu ndezo mei Ewu, wonyamu makala kajeli Olu chuku jilwe buka Manesi obuku Ozu kwa nanchaba kodi weme Odogu kalaka chuku jabamba The foundation of new generation. Wonya mama Jeremiah, chukwu di muzo chukwu. Bulanya inebe chukwu. Anyini anuwa, kwetili, odyesi. Look up for ma Udogu ya na babulu na laru nuna Onu la nonu chuku okwe chili Kamo mamberi fa chuku okolo inunga Wamejo mwenye no mwenye o henolea Maji yo vangwe banguli Wazi kwa favorite chuku Jeremiah Udogu ya na chuku na bankate Umwa kizula zweli kanenolua Nandi kuzilolua kaligonu Nunu kadichiche Walu chuku kijibia malugwe nyamai Ayy, namadime Papa chiwendo G.O. Divine Communist Papi zu chuku Goodness and mercy supermarket Papa kiroka Ochora mwenye atiniki Babelo chuku Onyamu magumeshia Papa chidimai Ugoma mwayoma Papa mulika Godi mwenye unicorn Papa kachuku The bank latest doctor Wazi kwa dingozi kai Ochore nyuma Ndeche ya naine kubulu gini melofuma Baby jelu no makama Usola mugi no jula nyafai Ozu kwa logo pala nyisari makota nuna Kay Iba bele kongwa yo kundo madu Aiba kota ziozi siya yozi amai Uwekwa banyi fege me nade nilu Wela ya mumu ifege me na 2017 Uwekwa ziani ka igesi webiendo Kanyicha wefune ni gwei Bukuse nyaboku wesa ila ya kukwasa Uwekosi bayi notu notu Kwa tutu ndiku ni bendyopu nonwe Ofesa siya mkosi mwachi kosia Uwe doda kanati we kwa banyo kuwa Wasanyi norwe na dizemba Nifanile ya mulu na fuye Mandi wanyi nuludi Mandi woke binobi Nonyobu naga nobye wa dizemba Makadomwe live chuku na choi melai Osina yige me Thanksgiving na bulu mkembu Maka graduation wane chikobi Ndi banki letes doctor Ozi kwaka chuku muzo chuku Osanyi na iga tu mamozo Nakibu abe fika yejije unauka Mana after 3 weeks oko wala yofuma Kaima live chuku na choi melanyi Malarizi na nyigeji wetu wa mama Mozi kwa nyamu 3 weeks kodoku jiwe na beniwe Ewu, kwa nyamu majeri Nyami nitulu na nyago tago nyafuma Kwa nyamu majeri ojeri Nyami nitulu nodoga ya nyai Wana buzi kisi na jeri Hey, wanyamu makala kajeri Aluchuku jilwe buka Galele delu keneli
Unonye sabro
Ndelu
Unonye sabro
Galele delu keneli
Unonye sabro hey.
Tiko bivichanya he
Unonye sabro
Deli akwe
Unonye sabro
Deli akwe
Unonye sabro
We met you lying at Kukwa. Who was local Bulume when I'm bending way? Oh, well, look on Moon, yeah, yeah. Because it's the Caroline Gossus or Chuku. Or Charlie, and you want in the man. Namulu Tikobi. See, as in Yamu, what I mean. I'm quite in the look at Chuku. Nemu jwa iji wude mengini Nemu wuda mu Woyi ne mweta mu Nemu sika cholu ya suweta Wasi ya wanyi chi yemu wuda mwe Keluzi vina nangalu moku Atili wuda we chinyodogu Wodogo yili wuda we dinatuane Wekweba mwenye yoku diga sianga Mekonya papa chime Wakugia na gazi songa Ona welifine zonari mkamale Ona bumuno ye ya paku mwaka Papa chime Deme kweni fina chime Udekusi ya no mweni veneme oge donti Boji kwa gide yoku we kwa siya nyokuwa Briti ni ye chenji ye Nemu boku kejebu na uwe Basi ebe kunu na chije Madeje kwenu nogu ramu kazulike Wewe pulu ya by force ajewe teaching hospital Tupe kwa klisha nodo kwa nageni we Wanyamu majeri Usola mugi nojula nyafo Anyafu go kisi we wadonu akwụkwọ nsọ si na anyị ga-agọta ya ọfụma mewesịalị ya mesigoli na ya aghọta gonu ehi mana dịko na-esi ụzọ chukwu enyi nwa pita nyari na di ya nwụrụ anwụ ehi onye amụma nọ nọ n'etiti anyị ehi wenasị anyị feji anya mama na ifeanyị kwadolu elika nna ehi n'ọlịa nlichite nke gị na-adịghị ụmụ ịmụrụ amụ ebugo nwa agba ọzikwa nwanyị nwayọ ka ego ji agba afọ anụ ehi nlichite nke gị na-adịghị ehi onye bụ mmanụ n'igwe na-akụrụ gị ekwe ehi onye tili gị aka ya ekwe onwe ehi ese m nsọ ọbụla maka gị chachalị gaba n'ilu n'onye amụma anyị maka na chukwu bi n'igwe na-echebe gị ọfụma oh papa dị nke ọma na anyị nọ chinchim ezi agara ọnụ ụkwụ ụkwụ a ana egwu egwu n'express Olise bi n'igwe bụ ya nọ n'isi oche the foundation of new generation anyị malemale n'ọrụ ebidogo enu ụwa niile ga-ekwetalele unu onye sabụrụ ọkpọnwụ ama nnọbụrụ ọkpọnwụ nnụnụ onye sabụrụ ọkpọnwụ a alịlị delukene ndoli alịlị delukene eyi chọrọ abụghị nwa hibiji anya ya ya mbezi n'ala na chukwu nne ya ọgọsi n'ebiri mbubicha anya ya gwenere bụlọ kpalu keje mbicha anya ya chijo kere n'igwe n'efezi n'ala ya na nugo chiso bụ ụzọ chukwu ebe n'alele enyi nwa dị sekọndụ nwunye si nọ uju nwa eje n'ụzọ chukwu nwa nwunye chike obi ebe n'alele destiny ifeanyị agụkwu ebe n'alele ike mmati n'ekwa n'odeli nnọnyi papa m nwụla ezo n'onye sabụrụ m ka na-ekwu oge n'ọrụ ya alele nwayọ 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 alele dedukele eyi